Yanks, not my Yanks. Yanks, not my Yanks. Wait, come on. Then you gonna drinks, not my Yanks. Drinks, not my Yanks. Wait, come on. Sit up on a drinks, not my them. Drinks, not my them. Wait, come on. Sit up on a drinks, not my them. Drinks, not my them. Wait, come on. Send it for Friday, kuna kiroro, we kamu tu. Send it for a day, kuna kiroro na, we kamu. Wanna drinks na madem, ama tuna slide tu kwa madiem. Took it after marish kwa magem. Yunda tuna dana wewe uko game, yeah. Niko game inde, nina pega poster inde. Misi kama ethics, ita change position. But bado na kubeng. Yeah, me gonna drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we come on. Then you gonna drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we come on too. Sit up on a drinks na my dem. Drinks na my dem, we come on. Sit up on a drinks na my dem. Drinks na my dem, we come on too.
Sini furahide, na kuna die game. Kasindano kame jame. Karoro kame piga mukoromo. Mafisi wako chrome, mbogili gimbo nyoso. Nikajuja juvile kakothika. Piga deki na bado kana pike. Sema teke na figa ni ya mita. Vile kana bend, boxa na haribika. Akichuna mboga niko west. Makala kirombo sani na chest alafu shot. Ile design ya revenge. Gide, gide, leo ni na mide.
Yanks na my yanks. Yanks na my yanks, we kamu. Then you gonna drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we kamu too. Sit up on a drinks na my dem. Drinks na my dem, we kamu. Sit up on a drinks na my dem. Drinks na my dem, we kamu too.
Situpewe zile ndoro. Zile zi ufanya mini go hadi moro. Zile zi ufanya tunakosa mamoro. Snipe morale ya msha usidoro baby. Gurumisha isonge. Nikuwekele kama carbon paper. Leta diambo kipusa fanya mambo. Hadi waya ishike mitambo. Juhi bunde imebeba mboro goto. Rungu kienyeji hapana gedongo. Hii bastola imebeba mboro goto. Rungu kienyeji hapana gedongo.
Then you gonna drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we come on too. Sit up on a drinks na my dem. Drinks na my dem, we come on. Sit up on a drinks na my dem. Drinks na my dem, we come on too.
Niko na kamu tu, na wengine wanadai kukamu tu. Waiter, leta, ziki kamu tu. Marinate, marinate, niweke mutu. Wamlambeza, wamnyonyeza, na malaleza. Niko drinks na my ex, alifanya poa tu. Kuni ex, iku hizi na kuanga tu. Drinks na my ex, na mapati ya subuhi si lazima some sex. Baby mama ako hapa, anadai weni ex. Malaleza, na mlambeza, marinate, marinate, niweke.
Yeah, we gonna drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we kamu. Then you gonna drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we kamu too. Sit up on a drinks na my dem. Drinks na my dem, we kamu. Sit up on a drinks na my dem. Drinks na my dem, we kamu too.
Drinks na madem, we come on too.